Jerusalem, ikhayalam, and ilithandayo, wofezwaninum zamowam zendi. Zekonite zomzi osindiso singandita kumbisana intunguno kufa Indeed.